exclusive from Zed Hits Promo.com.
Promise.com. pasa ure mchicha zakara nui yu enderera chipazi kumaziwa ka ino tae mche mpasa ure mti teacher wanini teacher tetu pasa ure mti teacher wamele wapazi kwa teacher tetu pasa